However, hit on a fan, like kukatia fan yako, because you can advantage ya, and I could like already, so
acha ni take advantage. So never have I ever.
Kuna mafans hapa by the way. So my guests for today, these are people you have probably seen, probably heard of, prolific musicians. What a Willie! Anyway, I'm happy that you guys made it through. So yeah, first question, what a Willie? How did that come about? Your journey to Kapi?
See, what a Willie? We wanted after something that's more us,
okay.
Something that's more authentic, na deliberate, na kitu generator speak for what you're all about. Because
mm-hmm.
What you're looking for is making, like, working towards our goals.
Yeah.
All about actions.
So definitely, Ilgo, a lot of deliberate conversation na onyach. Tukifikiria tu, because tulikuwa tuna enter a new stage in our lives, in our careers. So tulikuwa nafikiria jina gani inaweza to represent poa, you know, like what embodies everything that we believe in and the message that we want to put across.
Yeah.
So ile tu kupigia na usiku,
yeah.
Brother, hii jina unafilaje? This video jina. Hii unafilaje? This video jina. Until tuka come up na watenda wili. Yani ilikuja tu yani all of a sudden. Kila mtu kazi matu, yes! Yani kila mtu kazi matu, yes, that's the one. Tukapigia wale watu wetu wandani, wale maraido dai, wei, niyaji unafilaje about the name. Everyone was like, I feel like it's perfect.
Yeah.
And even though tukazi matu,
Nayonayo, yeah.
So, me have a question. In terms of music, and these, both of you, what did you add your music to your something you want to pursue? Same for you. Like, how did it all come about? Otherwise, we get one of them. But why music? How long did you know that's like your dream?
Why? Basically, mimi I think nikiwa class 4 nilikuwa Donom primary, sijui kama unajua.
Okay.
Nilikuwa class 4 shule nilikuwa Donom primary. Alafu there's after class people used to mop, like girls used to mop, and then there was a guy called Benja, he used to play the drums on the locker. Na sasa mimi nilikuwa, I was just a young boy, so lakini napiga zile freestyles za nani kwa matatu, amevaa kiatu. Nini? Everyone was just kila mtoto alikuwa anabambika mazee.
Yeah.
Lakini niki hand out assignment yangu ya mao, hakuna excitement. Hakuna ile feeling kwa kwamba tu model anaangalia tu 17.
Yeah.
So we go do it anyway, basically. It's stuff in muziki, yani hata hiyo time sikuwa najua ni muziki ama nini, but just playing around with words,
yeah.
and melodies. That's when I knew, yeah, this is for me. Uh-huh. Completely.
This is me nimeelewa. Ni background DSD.
Yeah.
Alafu kitambo kwa system ile kwa sana. Certain team ina lost. Sasa hata mama himo ni sana za kuimba. Sio tena manze mimi ndio ndo huko na
studio.
Sasa kwa ndani ya church ni nini? So but mostly ni anza ya mtaani tu.
So is it like a na mseko family background hapo?
Yeah, my mom is there. Why
in
there? Yeah.
And everything, like, let's say for example, which is a guitar, is it self-taught or not? Did you guys make a shooting of the music?
As in, me on YouTube, nikapata nongi zako na kitu za guitar.
Sikuwa najua ni acha tu niombe.
Acha tu.
Acha tu kweli. Sikuwa na jokes za guitar. Na kuna masa hiyo times kuna sikuwa singer.
Yeah.
Umse ndo alikuwa anacheza guitar, alafu umse alikuwa anacheza guitar, alafu mimi nafanya poetry.
Yeah.
So kila sana napiga umse.
Oh,
nikasema yeah, mimi kwa Kiswahili, spoken word, back in the day. Nikaona tu pia yenyewe kila time nikipiga umse, onyacho jioni.
Acha hizo.
Nikasema acha ni pick up guitar. Lakini ile design namwambia namwambia Bruce nifundishe hata chords mbili. Anashika zile ngumu. Ana discount. I discouraged, but I can learn from here, yani kumuona. No name.
Okay.
But that's interesting because na story to come along, I think na so how unakuwa pata gigs and then una msukumia una kama kujoin because watu wajuangi kwenye you guys
started
exactly so tipu to your experience man
please yeah ama experience ya gigs and whatnot
hizo experience ya gig na kwenye ilianza like how did you guys come together and kasema and yet mentioned hapa like we have been boys for a while
yeah
been just
history at Nyanza na kulikuwa na gig flani hasa ya watu wajua msani.
Okay.
So kulikuwa na gig flani Ngongo. Usiku kuna jam. Kwa mwatu moja na mse matashuko.
Hata ni reverse kidogo kabla tupandeo mat. Yeah. Hilo na mse na ex wake. Mdemoke yo time. Everybody said mdemoke ni gacho. Mdemoke yo time niliona Kenko. Alafu mse alikuwa na kofia na mdem na guitar. Ish, nikizungumza na kapoa. Siko anajua pale naenda. Hiyo time ni mimi kwa nimesoma Nyanza, ni sani sijui lakini na deck perform. Sani kama gig kwa Ngong Road, sijai kuja Ngong Road my whole life. Nikasema acha nifuate hapa sani. Mimi nikiingia Matia Nyumse aliingia.
Au kuna jopi ngoja.
Sina ndio naenda wapi? Nikiingia jua na kawasani wanakawa wanaenda pale mimi naenda pia. Nikawafuata. Tukaenda tukaperform gig. Wewe unaweza kuambia
sio gig hiyo gig mwanzo msali wa poetry alafu Joe alikuwa ali perform baadaye kasho inaisha so then perform sasa na set down sound na mimi nasikia umse ni mkali
nilikuwa jina la set ndio jina ndio
kisha ni kuna mtu mwingine anamsikiza
ah si mmoja mbili
wasi watatu wanne ongeza namba wewe
kitatu tumecha kwa tatu sasa bwana msikie nilikuwa nikatisia jumse ni mkali after hiyo nilio nikaongea naye nikam yule sikuli kwa look ni exchange namba hiyo si kama si
ulichukua namba yangu
ulichukua namba yangu ndio jana nyumbani nikasema hey bro let's do something so after hiyo sasa tukapatana na kingine
tukapatana na kingine
ilikuwa River Road
hiyo gig ilikuwa River Road na hiyo ndo gig nilijua umse ni true because umse he was singing songs that I thought I only knew or like only a few people knew, you know? Hiyo ni ego tu, but unajua tu niliona eh umse anaimba kuna msanii anaitwa JP Cooper, hiyo ni 2013, najua sasa ni celeb, lakini hiyo 2013, 2014. Nasikia umse anaimba JP Cooper nini? Eh nikasikia umse ni noma. Akimaliza kuperform, akaenda kwa choo nikamfuata hadi kwa choo. Nikamwambia, hey bro, unajua JP Cooper nini? Akaniambia, hey, musikia. Akaniambia tu artist wa indie. Na nika love because this guy is so different. Na hapo ndo tukaanza kuongea. Hapo ndo tukaanza kupatana.
Wacha nikuulize, like before deciding ni kitu kwa pursue. Did you individually? Muli kwa like, yo, mi nataka ni pursue music. Kabisa na wewe maybe poetry isn't something that tumekomea mwana
mimi sasa mimi niko confused mimi ni wachuo alafu wote nilikuwa juja wote nilikuwa manze nilikuwa alone lost sasa for a norm sana at least na edge hey, music kumwe as if ana alafu motivation so before you was just doing music for the sake of doing music so seriously at a point like for long time
I mean, I was serious my math grades manze Hey, I mean, there's low hope, like education-wise, no, zero. Not zero really, but it wasn't a thing that I was really enjoying, like just being in a classroom, like in a fixed setup, you know, like just staying there and not being creative, not always thinking on your feet, you know what I mean? Like, I kwe na nibamba. So me from high school, nili wana jatu, this is what I want, this is what I'm going for.
Yeah.
Actually, I thought I was going to be the greatest rapper alive.
Rapper?
Yes. Nilikuwa najua mimi naenda kuwa the biggest rapper alive na nilikuwa na ego a big ego. But yeah, mimi nilijua tu from high school books zangu zote ziko na rap. Alafu maoni page moja alafu katikati nikajua tu hapo mimi msanii for life.
But that's interesting. Ume mention maoni kwa ngumu. Shule ni kwa ngumu. Basically the life But sai umekuwa into the maybe music industry, you both.
Yeah.
And the industry is tough.
It is.
So, me, I just want to ask you, like, first of all, what is the motivation for you? Kama mmekuwa na hizo moments zenye, you know, you go knock completely. Like, what has been your motivation? And then, how do you still keep pushing, regardless of those? Because kuna watu wengi wako in the industry, and then all of a sudden they're gone. One hit wonders. So, how do you manage to still, regardless of...
regardless of all this? I say it's all about, like, foundation build. Like, the reason why we started all this. It's about, in the beginning, it could be more than to ngoma the hit. So, what we're looking at as us, we could inspire, say, make a change. It takes a make a difference. It's some cliche, man. But that's what we're aiming for. Na kusema tu tufanye muziki alafu ifike point manze kila kitu nakatika. Tuna go back to that thought manze tunafaa kufanya hiki kitu juu. See about us.
Basically it's bigger than us.
Exactly. Like,
this music career or the journey that we are on right now is bigger than us. Basically it's so we have to consider the fact that, you know, what wako nyuma yetu wanatuangalia. Mzee anasema, oh man, I love the way you play. I love the way you sing, you know, I love the way you dress, you know. And then if you want to quit you unaangalia watu wote unasema, I can't let them down. I can't let myself down as well. If I let them down, itakuwa double time. So I think
interesting. And you also, you've worked with amazing people in the industry, right? Big names, whatever, Jimmy Kano Koinja, likes of Sauti Sol, all those people. How would you say that experience in itself? Because obviously, you also met a kambali. That experience in itself, how would you say it has changed maybe your perspective in the music industry? Now, maybe at a before I'm coming to pursue, like, with that hunger. But now, after maybe working with those people, experiencing going on stage, having a big fan base, how is that maybe?
Change. But then most people don't. I don't know if most people know, if they don't, but these people are hard, 1 hour card. You know, na si tumekuwa close enough kuona. Biona anatuma text ama Savara anatuma text 6 a.m. Ode yona 10 a.m. ndo unaamka. Msanii mkubwa. You know, so pole no kazi.
Kuna tukae hiyo. Mwenye kushona tukae hiyo. Ejo. Asa washafika.
Wajafika. You can tell bado wana grind.
Wana grind.
You can see them wakianza. Because that's the same passion.
Their passion, we learn a lot of things. Passion, you know. Teamwork. You know, teamwork. Not just Sauti Sol peke yake. Ben Sol, Mviri, tukiwa Mviri, na Ben, Brotherhood. Pia kwa industry, it's not about you. As we said before, it's not just about you. It's for us to make this industry rise up, we have to stick together. Na hiyo ndio kitu tumelearn sana tukiwork na Sauti, Mviri, Ben. When it lunch too random, okay bro, how you doing? Me, I have a mental block, I can't write this week. You know what? Okay, we'll write nini ile tu kujulia na hali. You know, we've learned that discipline as kuamka mapema. Tutoka 10 saini 9
tuna
vitu kama hiyo imefanya tukaangalia industry.
Like, vision yetu ni business, ni startup.
Ni business,
as much as ni craft yako na passion, ni startup. Alafu pia another thing ni, as much as fans wako wanapenda mziki yako, kujipersonify na kuona venye ni human. See, numeona pata mziki ya Kadibi alinishika yako kabla hata tuongee.
Personality.
Again, so, you know, another thing we learn from us. As much as...
you have to be ready to show who you are. Share your story.
Interesting. I think, but
butterflies are human. You gave my life meaning. Umefanya niamini. Through thick and thin, mini we na wewe. Kando yangu usitoke mami. Na roho yangu isichomeke. When you're close, nishangwetele.
You mentioned sana kuhusu inspiring people with your song. Music, because for you, it's not just about making music.
Yeah.
Inspire. How would you describe your song? Because for you guys, it's your about it to release a new one. Because again, you don't to bring it there. For you, it's something more than that. So how would you describe your song?
If you were to say our song is outside the box.
Outside the box.
That's what we're going for. Yeah. Also, being on Tendo is all about pushing your limits.
Yeah.
Mm-hmm. Kuna experiment. Kuna feel. This sound, manze hilo kituna feel sahi. Tuwa ya mkama mtoyongoma hivo. Kama ni ku mashup vitu tena dera.
Yeah, siu mashup, siu mashup. Mzee alitanga outside the box. Nisa zingine naita soko mjinga. Unaona, yani
you mix it.
We mix everything. You know, today we feel like yo, manze hip hop iko kwa vibe yani. Tumeka hip hop ndani na ma guitar, you know, we fuse and we mix. It's just outside the box. We don't want to create something that's already there. You know, like something that I've had this before. And it's cake it to before. It to sound familiar. Okay, it doesn't sound familiar, but
completely different.
In a different way. And you can still feel the real emotions that we've put into it. You know, because we look at people's lives, you know, we look at people's lives day to day, our own lives as well. So yeah, it's a mix. Outside the box, so komjiga.
Yeah,
it was worth it. It's a mix up.
All right. But looking back at what you've achieved, the biggest, all the gigs you've done, what would you say in your career so far has been like the biggest accomplishment?
I wouldn't say it's one thing.
Okay.
Being here,
it's an achievement.
There are many times you can be saying, Buddha.
So, meaning, at even though you really wanted to pursue, you maybe at a blue envision equal
like this.
Let's write some songs. We write a song, we're like, okay, so tell stories. Okay, so I met this girl this other day. Oh wow, okay, let's put ourselves kwa shuzaki. Imagine.
A good thing is we've gone back to that.
And we've gone back, like now we are originally home, you know. The unajua pressure the industry.
But yeah.
Alright.
Now
it's a pressure the industry, you didn't repeat. You may mention pressure industry.
Basically artists need to talk to each other more, you know, especially on this idea to kuimba. Like music, you know, when I do art broad sun. But anyway, kilam say like how you do, we're living same roof as this guy, and I don't know what's going on with him.
Yeah,
I don't know the stress, the pressure, you know, that's going on, and it's all caused by the work that we're doing. Until that time, tumeangalia kwa my year, bro, hauko sawa.
Hauko sawa.
Pia anambia, pia hauko fit. Wewe, hatuko fit. Bro, so, kuongea tu, yani. Nowadays, we talk about anything. If I upset him, if someone talked to him badly, so how should we address this? We talk about it one-on-one. Yeah, that's it.
Interesting. Tuko na how many minutes?
6 minutes.
Sasa.
Is this supposed to be a cut?
Zizi.
Talking in between
this.
So, sijui kabla tune.
Okay.
Kuna kitu niko nataka kufanya hapa. Never have I ever. So, the game is very simple. If you have, you not on the side you have. If you have never
turn the side. Like
hey, I have. Sasa. Sasa, number one. Never have I ever thought of pursuing a solo career. Because you're a group.
Never have I ever. Come on, you have. Unasema have. As in the time that you've been together.
Pursuing a solo career.
A solo career. Because you've been a group for a while. Yeah. Since you started. So never have I ever thought of pursuing a... Okay. Number two. Never have I ever lied to skip practice. Band practice. Never have I ever lied to skip band practice. If you have, you should reserve.
Sasa,
never have I ever hit on a fan. Like kukatia fan yako. Because you can advantage ya and I could like already. So wacha ni take advantage. So never have I ever. Kuna mafans hapa by the way. Never have I ever hit on a fan. The other one. Never have I ever. Never have I ever performed while drunk. Drunk in love. Wazi, they have won, guys.
Sasa,
chichapieni 2 minutes. There's a new song you guys work on, huh? So mneza katuchapia kaku.
Wajani, mneza tu, no?
Mid-notes. We do that. Shh. Ladies and gentlemen.
Hadu inani, aje nimpende. Nimpe mapenzi yangu, bure buerere. Tusije toa na damu kwa vitu vidogo, vidogo. Hizi masiku sitazisahau. Tunakula mboga kavu, tamaza pilau kwa ndoto. Acha niwafikishie ujumbe, tena wenzangu msinune. Kile ambacho acha niwafikishie ujumbe, tena wenzangu msinune. Kile ambacho hukupana, chunga mwenzangu usivune.
Yo, my guys. Thank you, man. Thank you, man. Nashukuru sana. Obviously, we can talk about a lot, but and I will everyone go check them out. Wapate wapi?
Kila mahali.
Kila mahali.
Watenda wili.
Facebook tuko.
Watenda wili.
Facebook tuko.
Facebook tuko.
Tuko kila mahali. Watenda wili. Uki like, u subscribe, u join the movement. Wewe ni mtenda wili. Na wewe ni mtenda wili damu. Tunawapenda.
Amazing, amazing, amazing. Till next time, guys. Make sure you tag us. Acha comment hapo chini. Tafadhali subscribe. Do that thing. Kevin support everyone. Watenda wili. Thank you. Till next time.
Till next time.
Goodbye. Dun 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 dun. Siri, 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 Siri,
usikujua jua pia ni nyota, na ukweli sasa inaonekana, niliyotaka pia ameshaonekana. Nilimpea kila kitu, nikampenda kila siku, no, akageuka mdanganyifu, maswali zangu hawezi jibu. Nikipi nisema, kama tena unijui jina, no, haukujikinga, nasikia tena ushapewa mipaka. Sio siri tena, sio siri, sio nikiweza. Sio siri tena, sio siri, siweza nikuweza. Sio siri tena, sio siri, sio nikiweza. Sio siri tena, sio siri, siweza nikuweza.